amehlo wam ajonge kuwe, nemizwa yam ayifundi ngawe.
Set my mind on you.